Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
It's DJ Twice on the ones and twos.
From Kijana Sounds Entertainment DJs.
Sasa maisha ya ndoa yanavyosumbua. Kama ningejua nisingekuoa. Kama ningejua nisingekuoa na usingenipata. Sasa mie naondoka, maana nimechoka siaka. Machozi yatanitoka, tena utanikumbuka. Kupenda na raha kuachana kara. Kupenda na raha kuachana kara. Najua.
Fire baby. fire, baby.
This DJ is on fire.
It's DJ Twice.
Kijana Sounds Entertainment DJs.
Wapita ukijitingisha eti waringi afiga. Na vimini vya kutisha kiulaya unaiga. Ponja kimaisha, kazi yako kuvuruga. Na kitu na kasha, wazima na kuimba. Ponja kimaisha, kazi yako kuvuruga. Na kitu na kasha, wazima na kuimba. Vibarazani wakesha, shaurino mabwana wenzio, utapigwa.
Tadumuna, tunapenda na onzi.
kumkosa siwezi, mpaka nife na yeye, animaliza kwa pozi na mapenzi yake yeye. Usema yote siwezi, siwezi, hii siri yangu mie, animaliza kwa pozi na mapenzi yake yeye. Usema yote siwezi,
Kijana Sounds Entertainment DJs.
Fire, baby.
Vita wa vikodolea macho. Vita fimbo. Jua Mungu hapigi kwa fimbo. Adabu yako elewa. Nimefanikiwa mie. Nimeongokewa mie. Nimejaliwa mie.
Unaona fimbo.
Safari, Daddy, mimi nimezamaga kweli. Daddy, mwazako nshafika safari. Daddy, mimi nimezamaga kweli. Yani si pepe si macho si tazami kando nshafika kikomo. Pakona natana natana dinga tangata nimesha pata soma. Si baby unikamate, shike unipakate, ya watoke mate. Nisafisheni takate, tope nisinate, ya watoke mate. Ooh baby, penzi letu, na na na. Nana kuna watu wivu wanaona. Penzi letu, wanapigana. Kani kuna watu.
government agrees. He's a dangerous DJ.
DJ Twice on the one.
Kijana Sounds Entertainment DJs.
Oh, Why?
It's DJ Twice on the ones and
twos. Kijana Sounds Entertainment DJs. Government agrees. He's a dangerous DJ.
It's DJ Twice on the one.
Kijana Sounds Entertainment DJs.
Follow my boy, it's true. We can't let you walk out. wote salamu zao. Amepoteza mwelekeo, imeli ya wapenda nao, tumesha peana vyo, wote salamu zao. Aya pita kozi wanacho.
DJ Twice on the ones and twos.
Bye.
DJ Twice on the one.
Kijana Sounds Entertainment DJs. Government agrees. He's a dangerous DJ.
It's DJ Twice on the one.
Kijana Sounds Entertainment DJs.